Scale, beat, instrumentals.
Yeah, I'm tired of pooping the boy. Mkatselo ulwa na batu, mkatselo uzwanga batu, mkatselo afalti back. I'm tired of proving a point. Mkatselo ulwa na batu, mkatselo uzwanga batu, mkatselo afalti back. I'm tired. My man, I'm tired. Masivula unyaka wonke umuntu uhleze neplan. Ngizwe igazi lingishiya ngiyakhathala, ngi-empty my man. Ngiyazama ukuprotesta ama-peace, I do as much as I can. Sengithwafana ukuphumela emnyango ngizohlangana ne-fan. Icela isithombe ngibuza ukuthi sabangani no-Duncan. Wamdiselana ukhanibhali senibangani no-Zaku. Usabloma no-Jova seyaphelelaphi i-top squad. U-Master Roach usemfundisi ngizwa ngama-rumors. Indaba ungamfeaturisha nguwanda on u-album. Ngibona ama-streams ku-audio makho usuyishayile i-platinum. Ama-questions le-test lawe ngiwabhala everyday. Uyishutha nini two brothers, uyishutha nini last days. E-proper fines usayinile nagcina kuno profess. Singakanani ingane yenu usambhalansi u-assess. Wakwacabanga ukushiya umculo uvele uhambe uyofest. Aningixolele ngeke ningiphile bakwethu ngikhathele. I'm tired of proving a boy. Mkhathele ukulwa nabantu, mkhathele ukuzwanga abantu, mkhathele ukubafaka isibhaxa. I'm tired of proving a point. Mkhathele ukulwa nabantu, mkhathele ukuzwanga abantu, mkhathele ukubafaka isibhaxa. I'm tired. My man, I'm tired. Nasenhlahleni umbuzo wodwa umculo ungikhokhela nini. Kwimbewu usushuthile avela nina wakho amasini. Umthukelani u-MBZ siyathanda manihlangene. Lungisani izinto ningene e-studio qhuma insimbi nibangene. Wamdiselani utira wena nathi ngeke uye ndawo. Fana uxolise kuyena umcela ukuthi akakufake ey'ntweni. Utalented urepha kahle and umubi ngepeni. Yeka ne-attitude uhlonipha amanye ama-artist. Wonke umuntu uxabana naye yini ukubhema ibhathini. Uphila wedwa kwenziwa njalo uyamdinga ubhathini. Angikhole ukuthi wena ngicela ushaye noma u-16. Uhlezi urepha ngestaliyane nawe yi-26. Umfijalisha nini uQuest ayazi ngingakhiphi hit. Ngabona isithombe senu ngisakhuluma no-NSTC. Uhlala kuphi nomlazi ka-QKZ noma ka-P. Aningixolele ngeke ningiphile bakithi ngikhathele. I'm tired of proving a boy. Mkhathele ukulwa nabantu, mkhathele ukuzwanga abantu, mkhathele ukubafaka isibhaxa. I'm tired of proving a point. Mkhathele ukulwa nabantu, mkhathele ukuzwanga abantu, mkhathele ukubafaka isibhaxa. I'm tired. My man, I'm tired.
Ama-questions engihlezi ngiwathola every day lawa doers. Sometimes ngibuye ngingazi ukuthi ngizowaphendula ngithini. Ngoba ezinye izinto angazi zaqala kanjani, zaqalwa yini. I-reason yokuthi siqale angiyazi nami. Yeah, but yeah. Mina, I'm true to myself. And angisoze ngathula ngibe ngibhedela. Peace, I'm tired. It's Cooper Side fam. Sambe malume. Tonight, you know.